yetta ma on beltanama sakiraabe nokku fuddo to tawa don le tate jina leedi Burkina Faso don kettini e yewtere de studio Yafa wadata delle hande yewtere meden Alkamisa non andi studio Yafa nyande Alkamisa fu o yewtere mawde jo'inta don leedi on du wolen de ogu lettugaajo leedi Burkina Faso jeheten daaro en dume wonno ko kebeten lehto na fa hande le de do yewtere on keban Yafa le kuta le bobo julasoto sakira meden jodi be tombe yetta kongule mu boy kokka en miijo mu boy do kibaruji tawa to delle sakiraabe dum wono min jogi famin kollita on ele yewtere ne min joɗinta hannden Alkamisa o fadde meɗen ɓomtoyde nden hollita on ko sakike moɗon Monira Dikko kam woni yesso micro.
Kawral mangal
kawral meɗen mangal hannden Alkamisa woli ndewgu lettugajo leydi Burkina Faso yaharata en delle so on daari haala rafi ndenago ngu bonni kulleje kewɗe ndelle golleje kewɗi jahatiri e gaɗa sanne so on daari ko ɓuri fulli ndeɗo yewtere komin kalata haala muɗum o yimɓe moƴƴinoɓe jumdi so on daari le ndewgu on ɗon moƴƴingol jumdigol na jogi sembe toon e ko haɓɓudoyi wi'eteɓe ñeldi gourma saabe rafi ndenago ngu waɗide yimɓe hewɓe golloɓe ngal ɗo gollal natata le fori o be rafi ndenago ngu ndelle ɗum ɗon waddi saƴƴaji sanne e le suudu golloru moƴƴingol jumni ndi saabe golleji maɓɓe jippoken keɓal maɓɓe du ɓuytoken lehiɗon ndelle so on daari lehiɗon arande nde ɓe mbi'aynan mbawno moƴƴinde le hitande fuu ko waɗata tonniji hemre jumni ndi ɗum fuu ko sohnete ka hannden hannden ɓe mbi'ayna ɓurata tonniji capanɗe joyi ko ɓe moƴƴinta le hitande nde gollal ngal ɗo so on daari na jogino sembe sanne fa ɗum andanoma e ko heewi le lehdi meɗen ɗo non jumni ndi ɗo o moƴƴinirte no golleji maɓɓe jaharata hannden si Allah jaɓi en keɓan fahamude ɗum ɗon saabe o gollido amen goto Martin Kaba fili fahamude ɗum so Allah jaɓi du en keɓan ɗum ɗon sakiraɓe meɗen firtana en ɗum e fulfulde fa pahamen ɗum fa wooɗa
fa jomɗi moƴƴine fa wooɗa sona tilay fonne tay hande ne beete nden gondi ɗum wono bidowru joguino litreji noga e joyi ɗum woni dow ponnirgal hoorejo ñeldi gourmano o dali no ƴeewa ɗum wono golleji ɗin nokku mawɗo ɗo to jumɗi gollete fadam gourma ponnirgal ngan holi kilogramme aji capantati e jeɗɗi
kon jeton ɗum ɗum wattana kiloji capantati e jeɗɗi onon jaati on ji'i jumdi ndi na tekki sanne min gattana le bute jaɓo litreji noga e joyi so njiyam kay feysi le bute litreji noga e joyi ɗin ɗum heɗata kona noga e joyi ɗin amma si jumdi watta le ɗon fuu hawta ɗum du feere.
Lit ko jarga o wari o naati joni ka lesudo to jomdin moƴƴinte yo suudu ko jaajina muɗum wata met kaareji capantati so ni a naati lesudu ndu a yiyan barkuji kiwirɗi e tawti ɗum wono bidoji yo jiniji gollirteɗi ɗum wono jomdi ndin ndele sona ɓe kiiwa jomdi kile kewɗe fa ɓe keɓa koɓe kaaja ɗum ɓe cenna sera ñekke ɗe e koɓe jiɗa ɗum.
Le plus important d'abord c'est au niveau du producteur.
Ko ɓuri tiɗude yo gollal ittoɓe jumdi ndin jaati saabu sono ɓe itta fuu tilayɓe jeyi hiñude faa wooɗata tuundi rewa de si ɓe waddi to amin jonkay fuu minen ndukoy min ciwtoto de min fukkina fa ɗum diƴƴa ndelle yo siwtagol joƴƴinde fa ɗum diƴƴa fadde no ɗum sonnoye wakkati gomma himɓe na sikkake masinaji watta gollal ngal fuu amma wana noon minen jaati gaɗata fuu min gollirta fay gotum tubaku
c'est vraiment des produits naturels.
Hakkunde ittugol ɗum mono jumni e moƴƴinde ɗum watta paali mooɓa fa wooɗa ko famɗi fuu na ada ɗum mono leru wotru ñekke ɗe e koɓe jiɗa ko itta ton ɗum nanodire tubakure sir na wawi jogirede ɗum monno doro na waɗi katare na fa hande neɓe nde leduɓe cakitiɗɗi gollal jumni yeƴolken caggal saabi rafi ndenago o nokku ɗo to jumni moƴƴinte arande nde na golliranno ɗum on hitan fu tonniji ko wata ɗum ono heɓne de jon ɓe mbawa ɓurde ɗum ono tonniji capanɗe joyyi sini o ritto kobiyatga
vraiment c'est difficile
no ɗum tiiɗi sanne ko haɓɓode golle amin saabu ko ɓuri hewde fuu jemma min ɓuri gollugol ñalawma jaati na tiiɗi sako haala jemma hikka o jumdi ni min gatta din ɓuytake ko watta feccere na seede komin mbowi heɓude non onon jaati on jii ko garɗon ɗum min ngala jumdi ittandi joni nini on amma ko ɓuri hewde no ɗum walira fuu no min mbowi heɓude feysi seeɗa kay
on en trouve quand même un peu
ka hala horeji itobe dum wono jomni tapoa o selinidu andre tankwano do hebi holitinde ko wakati le itugo jomdi jogi dum wono semme fayade hantagon hitande japaga fadam gurma yo kilometraji hemne capande jeetati didi ton andre woni wena golla itugo dum wono jomni nokuma be tokna wayede daroken fi yimbe itobe dum wono jomni be mbawa nangon leladde to gadin fabita dum wono jomdi sabe himbe ladde be o province bonu nangon dum wono jomni leddegu lettu gaajo
chakane
elei hitande fu wakati itugo gol nam tawre no ko watta lukaaji jomdi chapanna e joy amma hitande hikande sappo joy tanke bom ittum warana wiide onni keyo lukaaji jomdi am badide japagaade ke bom ittum gonde yaasin japagaade fay gotel memay fay gotel arande de nam hebanno kiloji kemme tati ma kemi didi amma hitande hikande mi yi ay dum hikake ke bum dum yo seeda gomma andaali hiza mudum fu una sappo joy sefa mi holli gollobe ambe nambay gulugol gollangal amma duude 16h yande 18h tinta bittina don
hitande 2019 leddi men Burkina Faso na limanno itobe njomni ko ata dum monno ujunaaji sappo jeegom e kemi dido de ko buri hewde fu wonana le deg lettu gaajo sunio etore de batali lamdaaro nobe daabaaji wanno itobe njumben ben dame ngondi dum on saddaaji sabbe ngala dum on ginnji gollirdi fay seeda unité miel du gourma tiagal mo jine gon dum on njumni dame ngada nobe ngadi tafu fabe ngada dum on nokku dos nyaaki dim baye warde nata ngada njumni din wodi be ndaara ne baye ittide dum to jonatan gayeri kanko ndaalo eta dum onno hadde gon andan yottina yimbe itobe njumni.
Dans l'ancien temps, il y avait pas de vêtements pour
Ele arandinde teke ngalano de ngatata de ngolla ngal do golla amma handen handen o naway bonade teke de ngal nokku njumdi ma a hulata ta nyaaki di ngate fay seeda dum don na wallita e ngolle ngolla ngal wakati mo muyden fu wakati mo muyda do funa wa yaade to nyaaki ma so a yeyi ndio subaka ndio lasara na wodi pade de bonoto da na wodi ke bonata juude ma dadu
njumni itani fadam gurma yarete dum ono legal loji keddide leddi mede Burkina Faso e yaasi Burkina Faso tiagal lafinde nangu ko lajune golleji din pam ko yimbe pofobe tiafaaje legese mubbo he dum dona saabo njumdi waawa ka hebede gadi hitani 2019 salusiji batale lab ndaronobe daabaaji be kebi dum ono limoy gon nokku doto njumni wate leddi mede Burkina Faso nokku je nogay e nay de leddi go letu gando nabe jogino dum mono nokkuje mawde ngadoji dum mono tati
kettine yafa
kettine yafa wo bobu jula soto ngehten delle sakira meden jodibe tombe tawtoyten fandaren dum wonno kobe kokkata e miijoji mabbe e le kibaruji tawadi le geddire de en kettino
hasan wete mi jall binde ko verite ngono wodi woni tawi be goliroobe gonga tagwana winde ade anka yaha hotira mabbe watta ko boni be nangata bellata en andi be le ladej meden to en andi be jodo wobe jodo tan yido dira goddo muyanno riwdi bandum jaati rongi heba wala law riwita jodo donc bi na gudo e banno no way wadde profiter on fa heba riwa jom ma lalina jom fe deni a formama a wada ma VDP ko wa wadira kana rena sakira mada walita sakira mada anda le village yi ton woni yibe be yidondir kamar jom yoto ke sappo ke dum tan yoto da nanga dum wada ko boni wa do windade fu no way windade base fo wal metino su windo ke folire gonga dum woni golle ma na dum woni
goldal e risi ayo min kay yidam de wi am late meden fu yo enen tan wala wala risi wala franc wala leydi gonni wala parce wobe risi wara e kambe do jawdi mabbe be tewta projet mabbe wonno wala min kay yide am min pay kay do wi am Burkina Faso fu yo bibbe Burkina tawon ha darude no famira dum fu yo bibbe Burkina wonno no famira no jam on watira taw kam na nodde leede wara wala wala ko nafata leydi
mi hinda Aliou Diallo kuno gonga la nungu ngoka kam ka tobi ha wo joni ka kulen gote nodi nokko fu do ndena wala don do heba remi do ka su gonga ne fas nungu wodi do heba remi ko ka dagudo hena won don ka heberimbe ka sugo ngal lani no matirten halini ben ka hebi fawo nungu ka lawu di jati ka jo faz nungu di faz hebda suno kuje fu kulon tan wodi hakille fay goto joda mi lan hikka kam o buri yottinde ase rowani joni do kam wari darni do hikka wello ko ngenno ko hikka ka go on da heberimi be ka fu do ndena kon don ka fu sugo ngal ni do madda fa tan gawri ka bendu fa seki hikka buri jaar
Jallo Idrissa no yirum rafelena ngule ndew ogasen do
yimbe toñatebe yara yukabe en haani darane dum accite so dum accite fu ko nyaago to dum Allah ne dum fati dum hewta le sare don jonta sabbe dum hulgino ko sanne dum hebi sembe du sanne dum hewta no arande fu hande ka dum hewta so sedda no hino wara finde na ngoko beedi ni buitaake abe no kuji hewde no onno do de hewta no hande hande dum hewdi ko hande ka dum wadda e bobo do jaati maati bonu kuy padama attaque maati fay dandi do badi attaque nyam fay dandi do badi do wari no badi attaque
Sakira ben delle dungol do jimolangol uda sahi matangol do bayno durten delle sakira be Allah hollu en jango e jam fa ke be yewtere heede ele yewtere ji di studio ya fa jo inanta indi on fo ngeta ma sanne
Marcelin Kapandu, it is in the car and transport.